radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uyu n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na nge Venuste nshimiye imana Ikiganiro agasaro kaburaga kirimo ibice bibiri igice cya mbere ni cy'abana baburiye mu mashyamba ya Kungu cyangwa se nabahaburaniye n'ababyeyi murumva umwana w'umukobwa se yasize ku nkombe z'uruzi uwo mubyeyi ntazi niba uwo mwana kiriho umwana ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Ingabire turajya kandi muri Congo Brazzaville nshuhuje cyane abari mu nkambi ya Kintere imukomere turaza aho ngaho dushaka Narcisse ha Byarimana umaze imyaka 30 atabonana na murumuna we Habineza Damasenti icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri ndagiharira abana bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwanda kazi babyawe n'abazungu bakamburwa banyina bagashyirwa mu bigo by'impfubyi nk'icyari save boherezwaga mu Bubiligi aho batakirwaga mu miryango yabase ahubwo bagashyirwa mu bindi bigo by'abana batari abazungu ntibabe nabirabura akira umwe muri bo ari kubavutse nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda Antoinette Uwonkunda ayoboye ishyirahamwe riharanira ko abana bavuka ku bazungu n'abanyafurika kazi bo mu karere k'ibiyaga bigari bamenye imiryango yabo ikiganiro agasaro kaburaga kigiye gufatanya n'ishyirahamwe Métis du Monde rikorera mu Bubiligi kugira ngo dushake imiryango yabo mu Rwanda
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga turi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi wavuye i Kigali ahunga mu kwezi kwa kane akuriwe ageze ibutari yibaruka umukobwa amwita neza Ange na Bella nyuma y'imyaka 28 uwo mwana w'umukobwa ntarabona se abishishikarijwe na nyina Blandine Mukashema Ange na Bella arasomera papa we ibaruwa ifunguye ari mu mujyi wa Maputo muri Mozambique ikaze ku ijwi ry'Amerika na Bella
murakoze nagiye numva ibiganiro byanyu ukuntu abana bajya babona ababyeyi na yinjye najya mfashe kubona papa wanjye
papa wawe mwaburane
sinavuga ko twaburanye kuko sinigeze nanamubona
ntabwo umuzi
ntabwo umuzi
Mama wawe yakubwiye ko papa wawe yari muntu ki?
Yambwiye ko ari umuntu usanzwe w'umucuruzi. Sinibuka neza uburyo bamenyanye, gusa yambwiye ko bakundanyeho. Biza kurangira mutinda. Ibyakurikiyeho nyuma ndumva ntago mbizi neza ku buryo batandukanye.
Na Bella waje kuri iyi si igihe u Rwanda rwari rwugarijwe n'ishyano rikomeye. Mama wawe akubwira amateka yawe yakubwiye ko yakwibarutse
Yego yambwiye ko yanyibarutse ageze Butare yavuye yabaga Kacyiru ava Kacyiru atwite inda amezi 8 yaje kubyara ageze Butare akomeza urugendo agana muri Congo aho twaje kuva mfite imyaka 3
None se mama wawe yigeze akubwira ko akimara kukwibaruka hari uwamuzaniye igikoma ko hari uwazanye ikigoma cyo kugufubika ko hari uwamwondoye uwo muntu babyaranye yigeze kubwira ko yongeye kumubona
yambwiye ko atigeze amenya amakuru ye ngo gusa nyuma baje guhurira muri Congo ariko ngo ntago bavuganye gusa barabonanye umwe yabonye undi umwe akomeza aho ndarakomeza
ariko se papa wawe yamenye ko wavutse
ya yari abizi ko ngo natwite we yari abizi ko atwite
Na Bella ufite imyaka 28 muri iyo myaka yose ntabwo wigeze na rimwe umenya papa wawe
ntabwo ningeze mumenya sinigeze nanamubona sinigeze ndumva wenda nanyishyurira n'ishuri gusa mama yambwiraga nyine inkuru zagiye zibaho gusa ko ningeze mubona ntabwo yigeze amfasha Kereka rimwe nigeze kujya kumushaka mbunza kubonana n'umugore we ariko we nta ntitwabonana.
Mwari mukiri muri Congo?
Oya, twaragarutse mu Rwanda ubwo niga ndi mukuru, niga mu wa mbere secondaire, nibwo navuze nti reka njye gushaka papa. Ndagenda mbona barumuna biwe, murumuna wiwe umwe, njya kureba ahantu umugore yakoreraga, ngo wenda ndebe barumuna banjye kuko kuri mama navutse ndi umwana umwe, nabo sinabashije kubabona. Nabonanye na madamu wiwe gusa, arambwira ngo abana bagiye kwiga ngo ni umutware ntawe uhari. Ubwo kuva ubwo nyuma yaho naje kumva ngo yagiye muri Amerika, ubwo amahirwe yo kumubona bararangiye.
Ageze no muri Amerika ntiyashubije amaso inyuma na n'ubu ntimuravugana.
Ubwo yahagera nagerageje kumuvugisha mbona nimero ye nkamwandikira ariko ntigeze ansubiza, narahamagaye ntabwo yigeze yitaba.
Nabeda, wigeze ufata akanya ko kumwoherereza amanota yo ku ishuri umwereka ko wiga ugatsinda? Wigeze se umwoherereza udufoto kugira ngo akurebe ko wakuze, nugira Imana usange ufite n'isura ye? Icyo kintu wigeze ugikora kugira ngo nakurebe avuga ati uyu mwana n'uwanjye, anteye ishema, ni Nabera wanjye?
Yego, ndamwandikira nkamwohereza amafoto yanjye, nanamwohereje n'ifoto y'umwana wanjye, ariko ntigeze ansubiza n'icyo na kimwe.
Nabera, tumaze iminota irenga itatu tuganira, umbwira iby'ubuzima bwawe, umbwira amakuru ya papa wawe, ariko ntabwo urambwira papa wawe uko yitwa. Papa wawe yitwa nde?
Papa wanjye yitwa Munyaneza Vincent.
Akaba yari umucuruzi?
Yeah, ndakeka yari umucuruzi ibyo byose.
Magingo ya se aracyacuruza cyangwa yabaye pasitori?
Nigeze kutubwira ngo yabaye pasiteri, ngo nimba ngatware ikamyo muri Amerika. Ni kwa kundi umuntu akubwira amakuru ariko utayahagazeho, ntabwo mbizi neza, ariko numvise abantu benshi bemeza ngo ni pasiteri.
Nkubajije gutyo nkubaza niba ari pasitori, nshakishiriza hamwe nawe papa wawe ntabwo muzi, ndi hano kugira ngo ngufashe kumushaka. Ese ubundi Nabera, nongere nkubaze, papa wawe uramushakira iki?
Ikintu mushakira numva nifuza kumumenya nk'umubyeyi, ikindi urumva kuri mama navutse ndi umwana umwe, nifuza kubona n'abandi bana biwe, nabona ko nyine mfite abandi bana dufitanye isano, nawe akamenya akanambona.
Mu kanya wambwiye ko amwandikiye kenshi ariko ntagusubize, mu mabaruwa menshi wamwandikiye muyo wibuka cyane ni iyihe?
Iyo nibuka namusabaga ko basi nimba we ayumva atanshaka nk'umwana we, basi yampa amahirwe nkamenya abandi bana, uko kuvuka uri wenyine nagarini biba byoroshye. Ntabwo nta gisubizo nabonye.
Kuba warakuze utumva imodoka ihinze cyangwa ipikipiki cyangwa igare ngo ugire uti paparaje, kuba utarumvise imyugariro ikomanye ngo uvuge uti paparahari, kuba ataragusimbagije ngo ukimbagire, ibyo ngibyo Nabera wabyakiriye uti?
Urumva ntabwo babishimishije, ariko urumva byamberaga umuzigo nkiri umwana niga, wenda nabura nka Minervare abandi bana akavuga ati papa bimeze gutya na gutya. Urumva nyine wumva ko papa wari wakaba afite ubushobozi bw'ibintu byose, ari ufite ibibazo, ari ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Ubwo rero kubona ufite ibibazo ntawe uhari, nta n'uhari ibyo urahubwira ati ntawe mfite mwana wanjye, byaga ari ibintu bikomeye. Ariko uko nagiye nkura, nagiye niga kubana nabyo, ndabimenyera, numva ko ari bwo buzima. Ahubwo ubu ikintu cyakindemerera ni ukumva ko hari abandi bana bamukomokaho ngo tunasa, ariko ukaba utababona. Ubu kugeza ubu nibyo mba numva bimbabaje. Ibyo nagize ndabimenyera, ndabyakira.
Warabyakiriye ariko ntiwarekeye aho, na n'ubu waje hano mu kiganiro agasaro kaboraga kugira ngo tugufashe kubahuza. Kuwambwiye ko ukunda kumwandikira, uwagusaba kumwandikira ibaruwa ifunguye wamubwira iki?
Ikintu numva nshaka kumubwira ni uko numva nifuza kumubona, nawe akambona akabona n'umwuzukuru wanjye, kandi numva nifuza ko yampa amahirwe yo kuvugana nawe, nkavugana n'abandi bana. Ndumva nta bintu byinshi namubwira, gusa yumva icyifuzo cyanjye agiha agaciro ndumva nibyo namubwira.
Urakoze cyane Inabera, ukomeze utegereze uwizeye kandi ugira amahoro.
Yego murakoze cyane, ngumugira amahoro.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Maze kumva agahinda kanabera ariko cyane cyane urukundo afitiye papa we, nahise muhamagara. Uwo mupapa ambera imfura, aranyitaba muha ubutumwa bw'umukobwa we, yemera ko nabahuza bakavugana. Alo, ni Vincent Munyaneza. Urakoze cyane kuba umboneye kano kanya kugira ngo twongere tuganire. Wa mwana nakubwiraga na Bella, turi kumwe hano mu kiganiro, arakumva. Na Bella, sinzi aho ndi buhere, ariko nagira ngo nguhinde ya bukuru uwowe Vincent Munyaneza. Na Bella arakumva, musuhuze.
Ya ndamusuhuje.
Na
Wee. Makuru yawe
ni meza yanyu?
Yacu ni meza. Ya mwakomeza noneho?
Deka nkomeze, nari nabahaye akanya kugira ngo mushobore gusuhuzanya. Mwari mukumburanye nubwo bwose mwari mutarabonana. Na Bella rero, uyu mupapa niwe wambwiye ko ari papa wawe, naramushatse kugira ngo nshobore kubahuza. Namubwiye uri we, mushimire ko yambereye imfura akemera kuza kugira ngo muganire, akubone, akumve. Na Bella, tuvugana ushaka papa wawe, warambwiye uti papa wanjye ndifuza kugira ikintu mubwira, hari ijambo ry'urukundo mufitiye, none ari hano, rimubwire nanjye ndyumve, mpari nzabe umuhamya w'urwo rukundo.
Ikintu navuga ni uko nishimiye kumva ijwi rye, nishimiye kumva ko nyine yanyemeye. Okay, sinzi nimba ndanyemeye nk'umwana we cyangwa yaranyemeye kuko wenda mvishe namushatse, ariko biranshimishije no kumwumva. Najyaga numva mfite ubwoba ko wenda nazava mu mubiri cyangwa akava mu mubiri tutavuga cyangwa tutabonanye, nubwo tutarabonana, ariko ndabishimira Imana. Numva nta bintu byinshi mfite navuga, kandi nawe ndagushimiye cyane.
Na Bella, shimirwa muri uko gushima. None se wowe Munyaneza, uyu mwana w'umukobwa uvuga ko uri se, ntakiri umwana kubera ko yarakuze, kuba kwita se n'umugisha ubonye nk'umubyeyi. Kandi ngere ngushimire ko utaju yaje igihe nkweretse ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba ari umwana wawe. Nagira ngo nkubaze magingwa ya ubutuvugana, hari na benshi bakumva muri kino kiganiro agasaro ukaburaga, nk'umubyeyi wabyaye ukaba wumvise ijwi ry'umwana wawe warumaze imyaka 28 utabona, urumva umeze ute?
Ah, ndumva nishimye. Kuba niba ari umwana wanjye, urumva ntabwo turaganira neza ngo numve uko bimeze.
Yego.
Ngo ningane aba mbese tumaze kuganira tukumvikana, cyangwa se mama wawe niba hari tukaganira nawe, ubwo nakubwira icyo turageraho cyangwa se. Ariko mu by'ukuri ndishimye, kandi abwo ndamushimiye ko yagize ubutwari bwo kumuza gushakisha akabangezeho. Abyo ni byiza.
Ndagushimye cyane, ubere urugero abandi babyeyi babyaye. Akazi kanjye karangiriye hano, icyo nkora cyo guhuza abana n'ababyeyi ni hano mbirangiriza. Nkabangira ngo mbahakanya mujye ikambere, muganire nk'umwana n'umubyeyi igihe cyose muzashakira kuza mu kiganiro muvuga muti hari icyo dushaka kubagezaho hari icyo dushaka gusangiza abumva ijwi rya Amerika zabakira mbahe rugari nagira ngo rero mbareke mu gikambere mugende muganire buri wese ngiye kumuha nimero y'undi kugira ngo mushobore gushirana urukumbuzi mbasezeyeho kandi bifuriza amahoro y'Imana.
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
umwaka w'1997 turi mu cyahoze cyitwa Zaire. Umugabo yahunganye umwana w'umukobwa w'imyaka 2 agenda amutwaye ku bitugu bageze ahantu hari amazi magari amasasu avuze ubuhuha ababyeyi bavuze yabahanda wa mugabo ashobewe afata umwana mufubika ikigoma mushyiraho aragenda ati kubw'amahirwe iki gise kiramwanzi kizarokoka. Uwo mwana yitwa Specials w'Imana amazina yahawe n'ababikira bareraga abana bagaruwe mu Rwanda ntibabone imiryango. Izina rye nyakuri ni Ingabire ari mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nyagisozi umudugudu wa Nyamiyaga.
Navutse 1991 cyangwa na kabiri kuko mfite imyaka 30 nyine guduhunga genocide baduhunga ibyo nibuka ko twahunganye na papa akajya agenda ntwaye ku rutugu twakiye n'ahantu henshi n'ahantu hari amazi menshi ubwo rero turagenda aho yansize ntago mpazi ariko bahadukuye n'imodoka batugarura mu Rwanda. Ubwo rero bamaze kutugarura mu Rwanda abantu ntago bari bwaje mu ngo zabo kwacaga nyine ku bantu undi bakadukura mu modoka bakaduhagarika abenshi bagiye babona imiryango yabo twebwe rero twabuze imiryango nyine batujyana mu bigo icyo kigo cyari i Butare komine ya Ngoma perefegitura ya Butare.
None ugeze mu kigo aho ngaho mu kigo cy'imfubyi i Butare abandi bakuzanye hari agapapuro bahaye ikigo kikwakiriye hari izina babahaye bati umwana yitwa Kanaka hari akantu wari wambaye mu ijosi se kerekana uwuri we hari akantu se wari wambaye ku kuboko hari ikintu wibuka cyatumaga ukubonye yamenya aho ukomoka n'aho uvuye?
Oya sibyo wenda yamenyeye nko kutwoto nari mfite urumva nta kindi yabasha kumenyera. Tugeze mu kigo batwise andi mazina kubera nyine abamatwa cyari se abamasera batwita andi mazina nyine kujya babaze babasha kudukontorora kumenya uko batugaburiza na benshi batwa batwise amazina kuko twari batoye.
Birumvikana wari muto cyane naho misekura Rwanda ka wa munyarwanda kubona unanibuka kuba kwitaga Ngabire cyangwa se Ingabire. Noneho uri hano mu kiganiro Agasaro kaburaga tugerageze gusubira inyuma kera ukirakana gatoya ugikina papa wawe agenda guteruye noneho unyibwirire ubu noneho nta mumasera uhari unyibwirire jyewe ubwire utuntu twose waba wibuka twose papa wawe wagendaga gutwaye ku rutugu ntago wibuka ukuntu yitwaga?
Ntago mwibuka
ntago ugeze mwumva ahamagara mama wawe na mama wawe ntazi na rye uzi?
Oya nawe gusa nakundaga njye kubona papa ntago mbizi nimba mama narina namufite gusa papa niwe nabonaga ukunda kunyitaho.
Papa ni wakwitagaho cyane nta bandi bana babaga mu rugo aho warudi baguteruraga nta bakuru bawe wari ufite?
Bari bahari basaza banjye babiri.
Amazina yabo se waba uyibuka?
Ntabwo nyibuka.
Ubu se ikintu wibuka ni irihe zina wibuka ry'umuntu waba afitanye isano nawe cyangwa n'umuryango wawe? gerageza kwibuka wibuke izina ryibuze ry'umwe muri bakuru bawe.
Amazina rero nabashije kwibuka ariko ntago nzi nkimba ari musaza wanjye nimba ari papa ntago mbyibuka ariko amazina atatu ndumva nyibuka.
Yego, ayo ngayo niyo nshaka.
Harimo Nyangezi.
Yego.
Harimo na Damasteni.
Yego.
Harimo na Nikuze.
Nyangezi, Damasteni na Nikuze. Aya mazina wumvaga bayahamagara nka Nyangezi, iri zina uryibukira kuki?
Nayo mazina nakomeje nyibuka kuva nkiri mutoya. Nkumva nyina ndemo gutyo gusa nkumva nayo mazina ndayibuka.
Nyangezi ashobora kuba ari musaza wawe, Damasena ririndi zina rye cyangwa se Damasena rundi musaza wawe, naho Nikuze nawe akaba ari mukuru wawe. Ariko nta mama wigeze ubona mu rugo, wahabonaga abandi bantu ukabona na papa wawe, ariko nta mu mama wahabonye.
Nta mama nakundaga kubona, nawe nabonaga.
Nta mama wabonye wakonteje, waguhaga ibere, wagusimbagije, wakogeje akagusiga, akakuryamisha, ntawe wabonye?
Nawe nabonye, nyine nari nkiri mutoya, nawe nabonye.
Iyo wajyaga kuryama nta wakuririmbira guduhozo ngo agusinzirize?
Nabonaga ni papa nyine nk'iyo yavuga ku kazi nirukaga we namusanga. Ako ndumva nta mama nigiraga mbona.
Aho mwari mutuye wirukaga usanga papa wavuye ku kazi, mwari mutuye hafi y'umuhanda, mwari mutuye mu rusisiro, mwari mutuye ahantu hirengeye, mwari mutuye ahantu hameze gute?
Nabonaga ari nko ku muhanda kuko yarazaga nkabona ageze mu rugo.
Yego.
Nibyo nibuka byonyine.
Uvuze nti Nikuze. Iryo zina ryo urumva warihandi?
Nariha nka mama kuko ninjye mukobwa wacu, tunari njye njyenyine.
Specialza Uwimana, urakoze cyane kumfasha kugufasha kwibuka. Ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika, kiganiro Agasaro Kaburaga. Ngaho ugira amahoro.
Yego, murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mu kwezi kwa kane umwaka w'1994, umusore w'imyaka 23 Selemani Runanira yavuye iwabo i Kigali ahunga yambuka Nyabarongo azamuka Ruyenzi, ageze Nyarubuye Gitarama mushiki we batamuriza Salama menya ko yahatashye. Ntiharaye yakomeje yatanya ashaka kujya Burundi anyuze Bugarama, uko atahageze yaheze hengiryo ihurizo mushiki we batamuriza yizera kwa kiriho. Ari mu kiganiro Agasaro Kabura, gatuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Kageyo, akagari ka Nyamiyaga, umudugudu wa Gatari.
Njeje gushakisha umusaza wanjye witwa Runanira Selemani, twaburanye mu kwa gatanu 1994.
Mwaburaniye hehe, byagenze gute?
Twaburaniye Kigali muri Kicukiro, ahantu bita muri Kimisange, twerekeza inzira y'Imuhanga. We ategeye igicyangugu, niho hantu twaburanije.
Ariko se kugira ngo mutandukane byatewe n'iki? Mwari mugeze he nyirizina?
Twebwe mu by'ukuri nta nubwo twatandukanye, kuko njye navuye mu rugo mbere, we aza nkurikiye. Ngeze i Gitarama bambwira ko hari umudamu wambwiye ko yamubonye i Gitarama, ahubwo ko hari abantu benshi, hari ubwicanyi bwinshi, nirinda kujya kumushakisha ngo mahamwe.
Mugera i Gitarama mwahageze muturutse he?
Twahageze tuva i Kigali mu gihiriri cy'abantu benshi.
Icyo gihe Selemani yari afite imyaka ingahe, wowe wari ufite?
Selemani yari afite imyaka 23, njye ni 67, icyo gihe nari mfite 27.
Kuva mugeze i Gitarama umuntu yarakubwiye ngo yamubonye, ariko si yamubonye hehe? Wadoma kuvuga uti yari Kabgayi, yari mu mujyi, yari hehe icyo gihe?
Yari mu mujyi. Ntekereza ko yarahonga uko hari hafi y'inyabitsindo hari umwana biganye ariko yamubonye mu mujyi.
None se niki kikubwira ko yakomeje ajya Cyangugu?
Ubwo hari abandi batubwiye ko buriye bisi zerekeza Cyangugu bageze Intendezi, ahantu bita Intendezi ngo bakuramo, we ngo baramwica. Andi makuru araza tubwira ko ati Serimane ntimukavuga ko yapfuye, yari umugabo umwe abudarubari muri Amerika. Ati Serimane namubonye Goma ari kumwe n'abazungu. Tubura icyo dufate ejo bundi, numvise iki kiganiro ndavuga ngo kubera iki ntashakisha nanjye.
Uwo Abdallah uvuga uri muri Amerika umubonye kuri Goma, yahamubonye ryari?
Yahamubonye muri ibyo bihe by'ukwa gatanu kurangira gushyira ukwa gatandatu.
Ari kumwe n'abazungu bakora iki, bakorera irihe shyirahamwe?
Ni uko yabibwiye umusaza data wacu n'ubu ntakiriho, araza tubwira gutyo, ariko tureberwa n'icyo dufata.
Uwo Abdallah aracyariho? We
aracyariho, usibye ko sinzi andi mazina ye. Bamwita Dr. Papa Kameza. Nzi ko ari aho, ariko sinzi ngo ari muwuhe mujyi, sinzi ngo ari he.
Umunyarwanda witwaga Papa Kaneto Abdallah yaratuye Nyamirambo, yaratuye hehe Kigali mu Rwanda?
Yaratuye ahantu mu Rwampara, ni muri Nyamirambo naho, ariko ni mu Rwampara.
Abanyarwanda baraziranye, ntabwo hazabura umunyarwanda uzamenya Papa Kaneto Abdallah warutuye i Rwampara. Nawe yaba yumviye ijwi rya Amerika muri kano kanya, akaba yadufasha kumenya amakuru ya Selemani Runanira. Niba kuko yaramubonye kuri Goma icyo gihe, n'undi wese wagira amakuru yadufasha kugira ngo tumenye niba akiriho ataraguye Intendezi nk'uko mushikiwe Salama Batamuriza abimbwira muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Salama Batamuriza, musaza wawe niki wumva cyaba cyara tumye uretse ubwo bwoba yari afite asangiye n'abandi bwo guhunga, ariko se kuki we yagiye agana izo za Cyangugu ntimugumane aho wari uri igitarama? Byatewe n'iki?
We yari afite objectifu yo gukomeza agacanga mu Bugarama akagira i Bujumbura, yari afite ubwoba bwinshi akanga ko dukire hamwe.
Hari abavandimwe n'inshuti yari afite mu Burundi yagenda agasanga?
Oya, yari avantiri, yari ugushakisha
byo kuramira ubuzima, avuga ati aho gupfa none.
Yego.
Nta muntu se uretse waguhaye amakuru atari meza y'Intendezi, nta wigeze akubwira ati namurabutswe Icyangugu agerageza kunyura izo za Bugarama kugira ngo agane Burundi?
Oya, ntawe.
Nta yandi makuru yandi mwamenye atarayo, ku buryo nawe muri iyi myaka wari umukobwa mukuru Kiyakenge, nta yandi makuru wamenye yari gutuma wibaza uti musaza wanjye ntabwo ari aha, ashobora kuba ari ahandi?
Oya, nta yandi. Twe kugira ngo twakire twiyorohereze, twakire iby'Intendezi. Ariko ibyo ngibyo bya Papa Kaneto ntitwabiha umwanya, ariko numvihe kino kiganiro niho nagize akantu ndavuga ngo reka nange ngerageze ndeze, wenda on se jamais ashobora kuba hari, wenda azi ko twe tutakiriho, ntatekereze kuba yasubiza amaso inyuma niba arahari.
Ni ibintu bishoboka abantu bagiye bahunga bagatatana batabishaka, ugize ahagera akibwira ntareba inyuma akavuga ati nta wasigaye, akumva yenda atakwifuza gusubira aho yavuye ngo ajye gushakisha, avuga ati ndahasanga nde? Ni byiza kuvuga uti reka muhamagare, reka mushake niba kibiho, ubwo azakumva. Birumvikana Salama, umaze imyaka 28 utandukanye na musaza wawe Selemani, ubu ngubu n'umugabo w'igikwerere, nawe uri umubyeyi warabyaye, kuba imyaka 28 ishize utamubona urambwira uti nagezeho ndi yakira ni mfata ayo makuru ambwira yuko atakiriho kugira ngo mbegewe ariko ntabwo wigeze umushyingura niyo mpamvu waje hano mu kiganiro gasoro kabura kuvuga uti ningira Imana nasanga akiriho iyi myaka 28 wabayeho utazi aho musaza wawe ari hari ubundi wigeze ubona umwanya wo kugira ngo uganire ikibazo cye n'umuntu mubwira uti nari mfite musaza wanjye twatandukanye gutya twabanaga gutya ngo umuvuge kugira ngo umwibuke
twagiye tubivuga kenshi ngerageza no kujya nshyira amazina muri Facebook ngo mushakise ndavuga nti niba ariho ari quelque part ashobora kuba wenda ari connecting nkashakisa ahantu hose biranga bigeze aho ndarekera
ababyeyi banyu baracyariho
hariho umukecuru umusaza we yitabye Imana muri 1998
umusaza wawe Selemani niba kumva kano kanya dusigaranye umunota umwe nkunda kubikora iyo mbakiriye muri kino kiganiro kugira ngo mbahe ishusho ya uwo mamushaka mugire umwanya wo kugira ngo mubwire ashobora kuba ariho akumva aho yaba ari hose ni iki kintu wumva wamubwira uramutse ugize Imana ukamubona musaza wawe Selemani wamubwira iki wamubikiye muri imyaka 28 ishize
namubwira ngo niba ariho abanguke mama
tayapfa komera unkomereze n'uwo mukecuru ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro
murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Rusizi umwaka w'igihumbi 1992 narishise Habyarimana yari umusore w'ingimbi akera itabaro yinjira mu ngabo z'u Rwanda kuva icyo gihe murumuna we Habineza Damascene ntaramubona hashize imyaka 10 bavuganye kuri telefone ntibyatinze barungeye baraburana Habineza Damascene yitabaje ikiganiro agasoro kaburaga ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere
yitwa Habyarimana Narcisse twatandukanye 1992 ubundi njyewe mvuka Icyangugu mu karere ka Rusizi ubwo rero aho ngaho niho twari dutuye yaje kuhava ajya mu gisirikare noneho ajya mu gisirikare kuva icyo gihe ntabwo twatwongera kubonana
yagiye mu gisirikare 1992 kuva 1992 ntabwo urabonana nawe
ntabwo ndongera kubonana nawe
amakuru ya nyuma se ufite akubwira ko aherereye he
bo ari gihe hashize nk'imyaka 10 ari ahantu nigeze kujya igihundwe iriya mu karere ka Rusizi
yego ihute ya
noneho ubwo mpageze hari umugabo banyeretse ngo wari ufite nomero ziwe njya kumureba ngezeyo mubaza amakuru arambwira ngo afite nomero za Narcisse mubaza ahantu yaba ari ambwira ngo ko bavugana aba Brazzaville nagerageza kumwaka izo nomero arazimpa nanjye nzicishamo numva ziciyemo turanavugana nawe ambaza amakuru nanjye mubwira ndi ubwo tukajya tuvugana gakeya noneho nyuma hashize nk'imyaka nk'ibiri ubwo ntangiye kumuhamagara numva nomero ntigicamo none ubu ngubu ndumva hashize nk'imyaka hafi 8 ntavugana nawe na n'ubu ngerageza iyo nomero byaranze ntabwo icamo sinzi uko byagenze muri make
ntabwo uzi niba kiriho ntacyo mwapfuye nta makuru yongeye kuguha ni wowe wamuhamagaraga cyangwa se nawe yanyuzagamo akaguhamagara
naramuhamagaraga nawe akampamagara yampamagaraga n'inshuro nyinshi aza kumbwira ko yashatse n'umugore ambwira ko babyaranye n'abana ariko sinibu ku mubare yambwiye ariko ubwo amakuru nyaheruka icyo gihe nyine kuva nomero ye mbega yahagarara
ariko igihe mwavuganaga mwabaga mufite urugwiro rw'abantu baganira nk'abavandimwe
cyane twabaga dufite urugwiro ahubwo buri wese agatangara tukabura mbega uburyo tuzabonana nagerageza no kumubwira ngo atahuke akambwira ngo aracyabitekerezaho ngo azambwira ambaza makuru yacu yose ayo mu rugo yabashiki bacu yose ndayamubwira ambaza aho nsigaye mbamubwira ko nsigaye ndi Kigali ambaza ibyo nkora byose ndabimubwira mbega nawe aza kumbwira ibyo akora mbega mbwira imibereho ye yose basi nyuma rero tuza gutandukana gutyo nyoberwa uko byagenze
ashobora kuba yarataye telefone harimo nimero yawe ntashobora kongera kuyibona kubera ko niba arafite nimero yawe nta wundi yayisangiye nawe birumvikana ko ntawe yari kuyibaza nawe kubera ko nta nimero ye wari warahaye undi muntu kandi n'ibimuha akaba yarayitaye ntabwo byari kuvuga yuko ari kumushaka ngo mubone ibyo ni ibintu bishoboka gusa ariko hashize imyaka umunani nta handi hantu washakiye kugira ngo uvuge uti umuntu twatumaze iminsi tuvugana mwaka umwe urashize ibiri irashize itatu ine itanu itandatu irindwi umunani urumva atari myinshi
ni myinshi naje gusubira njye urumva kuva icyo gihe naje kuva i Kigali mpamaze igihe kinini nasubiye kuri wa muntu wari warampaye nimero kuko hari kera nawe sinzi niba ukuntu yajyaga amuvugisha kuko nta telefone yagiraga ubwo rero niyo yari kuba afite telefone nari no gutwara n'iyiwe kuko nari kujya mubaza byinshi ariko naje gusubira nsanga bara aho babaga hagiye ibikorwa remezo barabimuye sinamenya ahantu yagiye ubwo nawe twaburanye gutyo ntitwongeye kubonana ariko tuvugana n'uwo nguwo yambwiraga ko ari musaza w'umugore wa Narcisse uko bashakanye rero bashobora kuba barashakaniye aho mu buhungiro kuko nawe ntabwo yarazo Narcisse yumvaga gutyo ko ari muramure ariko nawe atamuzi
muri make nimero wayihawe na muramu wawe nawe kubera ko niba ari muramu wa Narcisse ubwo nawe ni muramu wawe
niwe wari wayimpaye
nongere ngushimire cyane kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro
murakoze cyane kandi iki kiganiro nagiye nyumva inshuro nyinshi numva mbega Imana yaragukoresheje cyane yagukoresheje mu gihe twari tugukeneye ni ukuri kandi numva abantu bagusabira imigisha nanjye nagusabiye umugisha ita ntekereza ko nanjye ushobora kugira icyo umarira niyo mpamvu nashakishije nomero yanyu ngize amahirwe ndakubonye ndatekereza ko Imana izamfasha tukongera tukavugana
amasengesho yawe Imana yumve tegereza wizeye kandi ugira amahoro
murakoze cyane namwe mugira amahoro
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika muri benshi mwaje hano mu kiganiro mwifuza ko twabafasha gushaka abana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwanda kazi base ari abazungu kukibamburwaga ababyeyi kukibajyanwaga mu Bubiligi naho ntibahabwe ababyeyi abavutse nyuma y'ubwigenge bose babayeho bate kubaho mu gihirahiro bakuryanira inzara utumva imyugariro ikomanye ngo ugire uti paparaje ababyeyi babo b'abanyarwanda nabo babaheruka bakibabyara muri kino gice cya kabiri ndakira Antoinette Uwonkunda wavukiye i Butare icyarwa sumo yashinze ishyirahamwe Métis du Monde riharanira inyungu zaba metishi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze
none niki cyambere icyatumye mufata icyemezo cyo gushyiraho iri shyirahamwe ryanyu le Métis du Monde
aho icyambere no kwiheraho uko nakuze uko navutse mbega nkavuka ku babyeyi babiri umwe ari umu ari imbange y'umugereki n'umunyarwanda n'umunyarwanda kazi hanyuma je nundi mama wanjye kanawe akaba yari umunyarwanda kazi noneho rero barabana ariko bamanigeze imyaka ibiri baratandukana buri wese ajya ukwe akora ibyo akora ajya mu buzima bwe njye ntekereza yuko bambyaye bakiri bato ubwabo nta responsabilité bari bafite mu mutwe wabo nuko ubwo rero mba ahantu hitwa icyarwa sumo niho nakuriye niho nabaye kuba nkiri umwana kurukanye uko wanjye wabyaraga doku data ndahakurira mbaha mu buzima butoroshye rwose urabona umwana mutoya yego nubwo njyewe hari igihe njya ntekereza nari ndi n'inzobe ariko ndi inzobe isanzwe urebye hari kereka imisatsi nuko nkajya mbona abantu bose bambwira yuko ntari uwaho ntasa nabo nanjye ubwanjye sinari nzi ukonsa kuko nta kirori nagiraga cyo kwireba nta twari mu buzima rwose bw'igiturage byo kotsa nyirankono byo gutora inkwi byo kubwo kujya kurera kuragira amatungo inka ihene mbega nazo tukanararana kuko nta nzu nini twari dufite twararaga aho ngaho twatekeraga naho twararaga byose donc murabona ubuzima bw'igiturage kuko bumwe bwa cipo koko nuko ariko nkajya numva ko bavuga ati uyu ni umuzungu ese umuzungu wapfubye umuzungu wakennye ese ibi bintu babikurahe ntazi ukuntu nsa ntazi ni ukuri ntabwo nigeze nta referensi nari mfite nta muzungu wanyuraga aho hantu nuko ndetse rimwe na rimwe nko muri Alberta umuntu habaga hari nk'abazungu bazaga baba forestia cyakora nkumva simbatinye nkajya nko kubareba
ariko se abo bana mwakinaga mwosanyira nkono iyo wabonaga bakureba bakabona birumvikana uri inzobe cyane ariko se hari nk'abazaga bakagukora nko mu musatsi irende bakajya bakurura bavuga bati turabona wowe uri umuzungu utari umwirabura nkatwe
rwose bakayikurura kugeza naho bagiye nyogoko yajyaga nyogosha rwose burundu yanyogosha ibisiga bikaza bikankubita ngo mu mutwe ngo ko mu mutwe wanjye hareraga ubwo nyine amaraso akava nkayoberwa rero nanjye ibyo ndimo cyakora nkibaza se aba bantu ko nta kuntu byari bimeze cyakora byarambabazaga cyane ku buryo nahoraga ndira noneho nza kujya mu mwaka wa kabiri mujyamo mu mujyi i Butare ku Kibikira ngeze ku Kibikira nibona butangiye kubona rero sasa Abarabu ntangira kubona abana mbega basa nanjye rimwe na rimwe nyambona noneho ubu nibo bananyigira tugakina ariko rwose burya abana batoya barashondana kandi n'ubusanzwe n'abangaba bose n'iki gihe njya mbibona barashondana ariko icyo gihe birakubabaza cyane bigatuma rero wibaza uti njyewe mba hehe bigenda gute nkabona nk'abarabu cyangwa abahinde b'abagitare baranyegereza twakina nkabona nabo nibo bemeye ko dukina nuko nza kumenya rero ko ntari uwaho kuko natangiye no kujya mbatemberera nkajya nkabona n'ikiyo noneho cyo kwireba nkasanga koko wa mugani hari ukuntu mfite hari akantu kataboneka katameze nk'akandahira n'umwana twavukanaga murumuna wanjye nkabona koko tudasa ariko nawe agakunda kubimbwira ntacyo nakora cyose ngo ndi umuzungu yewe na nyogokuru akambwira ati umuzungu koko ujye ubyemera
ni ryari waje kugeraho ukumva noneho ubonye icyo nakwita ikiranga muntu cyawe ukavuga uti uyu ni jyewe nitwa Antoinette nduwo ndiwe kandi ndifuza yuko abantu bamfata gutyo ni ryari icyo kintu cyakujemo wari ugeze mu kihe kigero
ubuzima bwanjye bwagiye bwarahubanganye cyane kuko n'abasore nka twanganaga nabo baravuga ati ahubwo rwose se wowe kuri umuzungu ugasanga si ntibandiraga nk'abandi bakobwa dukorana tubana tugira gute nkabona rwose buri gihe ndi ku ruhande rwo kumva ko bambona ko ndi umuzungu ariko ntabwo ari byo kuvuga ngo baranyangaga yego hariho abantu nyukaga ariko n'abandi ntabatanyukaga nuko nza kubaho rero ngerageza kwiga amashuri amwe namwe ngenda ni deburuya nabona abazungu nkabariho negera noneho rwose mama wanjye nawe kuko yari yadutaye aho aziye mfite nk'imyaka irindwi niho yatangiye kumbwira ko rwose ndi umuzungu nta kindi bigomba guhinduraho bitagomba no kumbabaza nuko ntangira rero ngeze aho ngaho imyaka yindi ubwo ndayisota kuko ni ntabwo byoroshye kuvuga ubuzima bwanjye mu mwanya umwe nza kuba adolescente rero ndakura mbona nta kundi nabyenza ngomba gushakisha data uko menya nanjye ahumva ngiye kuri komine batireka reka ariko ni umunyarwanda rwose nta kinuranga tuguhaye nibwo rwose umuburugumesitiri wari uhari gene n'umuburugumesitiri umwe namenye nta n'abandi namenye arambwira ati mu rupapuro rwa Patride rwose rwanditseho ati jya gushaka so rero n'urupapuro nguhaye njye Burundi bambwira ko data abe Burundi ndagenda mushakisha nawe aranyanga aranyirukana
none kugira ngo aho ngaho wumvikane neza burugumesitiri w'umunyarwanda uhagarariye ubutegetsi bw'u Rwanda yaguhaye igipapuro cyerekana yuko nta bwenegihugu ufite ko nta gihugu ufite
yego yarabimpaye yampaye igipapuro rwose cyanditseho Patride ambwira ko ntabwo ndi umunyarwanda
kandi mama wawe ari umunyarwanda kazi
mama wanjye ari umunyarwanda kazi nyabona ntacyo ntakoze natoye inkwi nakoraga ibintu byose by'abanyarwanda kazi rwose nta kintu na gito ahubwo nanagerageza kuba umunyarwandakazi kuruta n'abandi nkanga no kwambara imyenda migufi nkifata kinyarwandakazi rwose kugira ngo abantu nakumva umunyarwandakazi nkaturi nkajya guca ubwatsi nkakora ibintu byose ariko ntabwo bigeze banyemera pe
ariko hari n'abakuru banyu bavutse mu gihe cya gikolonize b'abametisi nabo batazi inkomoko yabo kugeza uyu munsi abo bo muzabafasha mute
ibyisabe byari byarambabaje kuva nk'ibindi mutoya numvaga nabo babyeyi twari duturanye nkumva ngo abana bo baragiye kandi ukabona hari nk'abatigeze barongorwa hariho abantu bategereje rwose bategereje ko abana babo bazaza kubatwara ariko byari bimeze nabi ubu naraganiriye nabo nahuye nabo nta amatelefoni bari bafite kandi ababikira barababeshyaga amazina yabo yose bakanabahindura niyo washaka kujya gushakisha nyoko ugasanga izina banditse ku kimuranga si ryo ryawe ubwo rero haba amashyirahamwe menshi yabo b'icyo gihe bari hano mu Bubiligi ni nk'amashyirahamwe nk'atatu cyangwa ane ku buryo ubu icyo nshaka kugira ngo mbamenyeshe ni uko n'abantu bafite imyaka muri za 80 muri 75 za 70 uyu munsi iki cyumweru babonye acte de naissance yuko bazabaha acte de naissance ubwo urumva nabo niba baranaje ninaha twebwe twari twarishyizemo ko baje bakiga bagafatwa neza barajwe bafatwa nabi ibake cyane bagize imana bakabona amafamiliye abadopta akabafata noneho akaba nationalite baje rwose babaho nta acte de naissance bagira urabyumva icyo bintu
bizagenda gute kugira ngo dukorane dufashe iyo miryango ishaka abantu babo kandi namwe mufite benshi bari aho ngaho mu Bubiligi mu Bufaransa nabo bashaka bene wabo bari mu Rwanda tuzakorana gute
mwumvire neza kuko tubihujije nk'ubu hari umumama umwe witwa Madame Schmidt yitwa Hélène Evrine waranavuga ati jyewe ndabizi ko ari umwene wacu ati niba ari mama ugiye gupfa ati ndumva rwose ubu ngubu ategereje yuko mubona uwo mudamu yarababaye pepepepe yarababaye arashakisha haba murumuna we haba mukuru we haba nyina ariko ari persuade yuko nyina ariho ubwo rero kubera ko ari twe reference y'abametisi bo muri Afurika bo muri Grand Lac kandi tukaba twese bamaze kutumenya baranishimye cyane rwose kuko urumva barakuze bishimiye yuko twabafasha noneho tukaba noneho namwe twabamenye rwose byaba byiza yuko mudufasha kudushakira abo bantu mukabishyira ku radiyo mukavuga yuko niba hari n'abari abafite bene wabo yaba ari mukuru yaba ari mutante yaba ari nyirarume cyangwa nde rwose baze babarebe hanyuma natwe muzabitugezaho natwe mukadufasha tugashakira abana bacu ababyeyi babo baba hano mu bihugu byo hanze mwaba mukoze
urakoze cyane uwo Madam Schmidt niwe uba uwa mbere hano mu kiganiro agasaro kaburaga dufasha kubona umuryango mu Rwanda numwe mu bambere bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikoronize nongere ngushimire Madam Antoinette Uwimana akazi ukora gakomeye ko guhuza imiryango guhera ubu ishyira hamwe Métis du Monde n'ikiganiro agasaro kaburaga tugiye gutahiriza umugozi umwe kugira ngo abo bana bose tubafashe kubona ababyeyi ngaho rero ukomere nkwifurije kugira umunsi mwiza
murakoze cyane nanjye tabishorije umunsi mwiza murakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kinege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nabibabwiraga mukanya ijwi rya Amerika ritangiye kumugaragaro igikorwa cyo gushakira abametisi bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikoronize imiryango yabo mu Rwanda ni nko gukomereza aho twari tugereje kuko uwa mbere ariko leta mushikazi wavuye isave mu mwaka w'1957 yimutse mu Bubiligi ajya mu Bufaransa turacyashaka kumenya aho aherereye dufatanije n'ishyirahamwe Métis du Monde uwa mbere dushakira umuryango ni Helene Eveline Schmidt yavukiye ibutare mu mwaka w'1952 ntigeze amenya nyina ariko azi se wamubyaye
Mon père s'appelait Pierre Schmidt. Il était
administrateur. Pierre Schmidt a trouvé un poste au territoire du Rwanda au Rwanda en
1962.
Et votre maman, vous
n'avez pas maman ou la mousse?
Malheureusement, mon
père n'a pas d'anotique de chat pour les énergies au monde. Il m'a envoyé mon symbole de travail.
Je fais appel à vous.
Est-ce que il vous a donné au moins
yabasarigeza kubwira iby'amavuko yawe wavukiye he
Bien j'ai un certificat de naissance j'ai l'impression que tu vas fondre je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza
Iki cyemezo cy'amavuko ariko gisa ntahe ari gihimbano cyemezo mfite cyatangiye Nyanza yagutse handitse ko mama yitwa Melissa na Mukamurira ibyo mfite icyemezo cy'amavuko ariko namenye ko data yakoresheje igihimbano nayo mpamvu nditabaje
m'a fait un faux certificat et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père il s'appelait Théodomir Rwabyumba.
Kwera kwa umugabo akoranaga na data twaga Théodomir Rwabyumba. Yambwiye ko mama yakomokaga Ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda katabaga mu majyepfo y'u Rwanda. Yampaye amakuru menshi ntabwo nashoboye kuyakurikirana ariko ubu noneho ndifuza gukurikirana amakuru yose nkawe.
Vraiment, je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai tellement envie de te retrouver ma mère que je suivrai toutes les pistes.
Dites-moi, Madame Schmidt, où avez-vous passé les
Madame Schmidt, de votre enfance? Où
abagahe momyaka ya mbere y'amavuko?
Je pense que je n'ai jamais été à Save. Mon papa, puisqu'il était...
Ntekereza ko nigeze mba mu kigo cy'imfubyi cy'Isave kubera ko data yari umukozi wa leta y'Ububiligi yashatse kunjyana Isave ahubwo yanshyize mu kigo cy'abihayimana cyari muri Congo mu karere ka Kivu ahitwa Rubero Kato niho yanshyize kugira ngo mbe kure ya mama birababaje
Je vous comprends et vous avez quitté le Congo.
Ndabyumva
muva rero muri Congo mujya mu Bubiligi.
Oui. Oui. Et quand j'étais en Belgique, on m'a mis dans un orphelinat. Moi, je cherche ma mère.
Yego. Ma mère. Yego. Ngeze mu Bubiligi bashyize mu kigo cy'imfubyi. Ariko ngewe ndashaka mama. Siko mama yabyaye abandi bana. Siko yashatse undi mugabo witwa Faustin Karangwa. Nzi ko mfite barumuna banjye babiri b'impanga bashobora kuba bari Dar es Salaam. Ndashaka rwose kubona umuryango wanjye. Ni ngombwa cyane. Ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye. Ndabinginze mumfashe.
Que peut-être elles sont à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. C'est extrêmement important pour moi. Je ne peux pas mourir avant de retrouver ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, nous avons fait un débat plus léger. Il faut que l'Amérique ait une autre chose. Ou que l'Amérique ait fait un coup de milliard de yens.
Agasaro Kaburaga.
Tukimara kwakira dosiye ubusabe bwa Madame Hélène Véline Schmidt twahise dutangira iperereza. Icyo twakwemeza nuko koko icyemezo cy'amavuko yakorewe ari igihimbano. Icyemezo yavukiyeho kiriho impamvu ya leta, kikaba kigaragaza ko yavutse ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1952. Icyemezo cyahimbwe kigaragaza ko yavutse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1964. Ikigaragaza ko ari igihimbano nuko notaire witwa Bowens w'Umubiligi yagishyiriyeho umukono i Bruxelles ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1964 umwana ataravuka. Abakizeho umukono ni nyakwigendera Paul Nzabonimana wari umukozi mu biro byandika abaturage i Butare, na nyakwigendera François Xavier Sezirahiga wari prefe Tangishaka Evariste na Higiro Gaspard bari abakozi ba prefectura. Abo bose bakize umukono ku cyemezo kigaragaza ko yavutse muri 64 kandi yaravutse muri 52. Andi makuru twabonye nuko nyina atari Meresia na mukamurera, ahubwo nkuko nawe abyemeza nyina yitwa Stefania Nyirantengwa, waje gushakana na Faustin Karangwa wari umuforomo mu Mutara turi mu mwaka w'1959. Hafi aho bahungiye muri Uganda muri 59, baba mu nkambi ya Mbarara. Afite na musaza we witwa Higiro Evergiste se witwa Rafaire Gasana, bashobora kuba baratuye muri Kenya ndetse no muri Tanzania. Abantu rero bahungiye muri Uganda muri 59, abatuye mu nkambi ya Mbarara, mwese ndabatabaje. Niba mwibukanya kwigendera Faustin Karangwa wari umuforomo mu Mutara, n'umugore we Stefania Nyirantengwa wabyaye impanga, imwe muri zo ikaba yitwa Madelena, ishobora kuba iba muri Tanzania. Nimuduha amakuru mwese Abanyabutare n'Abanyabyumba muzi Umubiligi witwa Pierre Schmidt, nimutubwire uwo babyaranye Hélène Véline Schmidt, uvuga ko atazapfa atamenye aho akomoka. Ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'umunsi ni hano tugisoreje. Ndifuza kubaha nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha. Muyandike hafi ni 00 1 2 7 4 7 4 6 4 6 1 0. Nongere nyisubiremo 00 1 2 7 4 6 1 0. Iyo ni nimero yanjye, nimwandika nijyewe uzajya wakira ubutumwa. Mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababa ari igikorwa cy'urukundo n'ineza, nta kiguzi. Ntihazagire
ubasaba amafaranga bizeza ko azabafasha kungeraho ntibibaho. Iki ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyo gushyigikira ubusabane mu bantu, naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.